Kanivera huda mboka adipenda na kawambo ana nakidai banana akitaka dadharani adipenda na kawambo ana nakidai banana akitaka dadharani
Mina washashada kinaliza ni mabola wanatingiza cheki venye uko nyuma kuna beringika zimeshika zimerunda cheki kinalinda ni mashasha kata wabatingiza madaba juu chini minapenda chuni wabawapa kwanze siku mbaka mchana tole kuna njeve inje bana tole shefuni ya vera sura kode
kani vera huda mboka
tole
adiprenda na kawambo
tole
ananaki dai banana
tole
akitaka dadharani
tole
Adiprenda na kawambo
tole
ana nyakidai banana
tole
akitaka dadharani
tole
Teki dada ujibamba kwanza na madame ni madiva shake haga kwanza Teki space ni big shake ya haga love señorita kata kiuno kwa maliza amtungelika una mchezo kwa kilisha them pige luga kikubali nkumaliza ma
tole
kanivera huda mboka
tole
adiprenda na kawambo
tole
ana nyakidai banana
tole
akitaka dadharani
Tole
Adiprenda na kawambo
Tole
Anani akidai banana
Tole
Akitaka dadharani
Tole
We mshaiva kwa zama vajoka maria Iza basa na stand mini na tabia Mbaya sana 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 kama unafagia Rada naikula na macho tukinkazia Kwanza tere mshia zote zenyumevalia Tukichafua asafi pale Tanzania Nikiraru asali lazima tutalia Venye na yona iko wazi lazima tuntengia
Kanivera huda mboka
Tole
Adiprenda na kawambo
Tole
Anani akidai banana
Tole
Akitaka dadharani
Tole Tole
Adiprenda na kawambo
Tole
Ananiakidai banana
Tole
Akitaka dadharani
Tole